waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
dadka hoyla-aanta ku nool ayaa iyagu dhibaatooyin fara badan qarka u saaran marar badan sababo la xidhiidha duruufaha fara badan ee cimilada iyo sidoo kaleete danaha fara badan ee bani aadanku had iyo jeer u baahan yahay dhanka cimilada hadday timaado qabowga iyo kulaylka ayaan midna isagu u fiicnayn qofka isagu markaasi gohoyla-aanta ah sidoo kaleete duruufaha qofka bani aadanka ayaan iyagu marka ahayn kuwa iyagu xadidan oo qofku uu si dhib yar u maarayn karo waddanka austreeliya haddaba in ka badan 116,000 oo dada ayaa iyagu hoyla-aan ku ahaa waddanka austreeliya 2016 taasoo iyadu lagu ogaaday tirakoobkii wakhtigaasi la qaaday taasi waxa ay ka dhigan tahay in haddaba tirada dadka iyagu hoyla-aanta ahi ay 417 kor u kacday 4 sano gudahood wax ku dhow haddaba kala badh dadka iyagu markaasi sida aadka u ba'an guryaha cidhiidhiga iyagu ku wada noolaa guryahaasi waxaa la sheegay inay u baahnaayeen in halkii guriba la helo 4 qol iyo weliba sariira dheeraada oo markaana dadku ay ku kala nafisaan taasi waxa ay ka dhigan tahay in tirada dadka iyagu hoyla-aanta ahi ay kor u kacday 243 laga soo bilaabo 2011 ilaa 2016 dr baul jelf xafiiska tirakoobka ee austreeliya ayaa sheegay in haddaba dadka dhowaan iyagu yimid waddanka austreeliya in ay iyagu u muuqdaan kuwa u nugul hoyla-aanta
About 15% of that population are homeless, with 2/3 of those people.
515 tirada dadka waddanka ku cusub waa dad hoyla-aana iyadoo 2 dadka iyagu soo galootiga ahi ay si guud guryo dadku si isdul saaran ay u nool yihiin ay ku jiraan waaxda tirakoobka ee austreeliya ayaa sheegtay in haddaba dadka hoyla-aanta ahi ee jidadka iyagu ku nool in ay tiradoodu korodhay 4 sano ee u dambeysay iyada oo tiradaasi korodhayna kala barhkeed ay ka yimaadeen waddamada kale ah India, China, Afghanistan iyo sidoo kaleete waddanka Pakistan madaxa xarunta Melbourne ee hay-adda taakulaynta dadka iyagu ku cusub waddanka Wendy Caesar ayaa sheegtay in haddaba shaqala-aanta ama waayitaanka shaqo joogto ahi in ay aad ugu sii adkaynayso dadka iyagu waddanka dhowaan yimid in ay awoodaan helidda guri iyagu ku habboon noloshooda
the high cost of rents, housing affordability and also the availability of stock. So that leads to people needing to live together.
Nolosha istulfuulka ah ee dhanka guryaha waxa ay timaadaa dadku marka ay awoodi waayaan dhaqaale ahaan hoy iyadoo ah dhanka kharashka oo sareeya oo guriga kharashkiisa aan laga bixi karin iyo sidoo kaleete iyadoo oon mararka qaar guriga lafahaantiisaba aan la helin. Taasi dadka waxa ay ku qasabtaa in ay dadka ay jecel yihiin guri la degaan ilaa ay ka awoodaan dhaqaale ahaan in ay ku noolaadaan keligood guri. Balse nasiib darro fursadahaasi si aada ayay u sii gabaabsanayaan. Jenny Smith oo madax ka ah hay-adda dadka hoyla-aanta Australia ayaa iyadu tiri dadka aadka u badan ee guryaha cidhiidhiga ah ku wada nool xaaladdaasi waxa ay xaalad ammaan darro ah ku haysaa. Arruurta.
When you've got significant numbers of adults that may or may not be related and children that may or may not be related
marka aad hayso tiro badan oo dadka waaweyna kuwaas oo iyagu caruurta qaraabo la'ah ama aan la ahayn iyo sidoo kaleeta caruur kale kuwaas oo iyagu qaraabo la'ah caruurtaasi ama aan la ahayn dhab ahaantii ma aad heli kartid nolol adiga gaar ku ah iyo sidoo kale xuduud qorshaysan oo aad filayso dadka ku degan tirooyinka badan ee ka tan weyn guryaha ay degan yihiin marar badan waxaa dhacda in haddaba dadkaasi ay isku dhacaan khilaafna ka dhex dhasho iyadoo culaysyada duruufuhuna ayna saamaxaynin in la helo meelo lagu kala gabado oo lagu kala nafiso marka la isu keeni waayo sababa la xidhiidha guriga oo markaasi isagu cidhiidhi ah arrintan ayaa mararka qaar dadku marka ay is-xamili waayaan waxaa xal noqota in bannaanka qofku uu bido in uu ku noolaado beddelkii uu buuq iyo is-haysi ku noolaan lahaa taas ayaa marar badan waxa ay ka dhigan tahay inayna fududayn in dadku ay guryaha cidhiidhiga ah in noloshu ay si habsami ah ay u socoto waana taas sababta aan u arkayno dad badan oo iyagu bannaanka ama jidadka inta ay salaxdeen nolosha ku qaadanaya.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. booqo sbs.com.au/somali.